Yeah. Hii ni ngome sisi kawa Kenya. Mini black man. Black ni originality. Black ni protection. Black ni power. Real Jeezy. Two ways. Juu ya patriotism najivunia kuwa Mkenya na vumilia nikiumia wamejazania wanaojua na familia kwenye kazi wanaotafuta mbona mwawanyima. Minasembo kweli Mkenya lisiju hawanitisha wanilisha wanivishi mimi. Wa Kenya vijana tia bidii jamani, toka mitaani ingia viwanjani, hustle viwandani hadi ofisini ndani. Kwani nini? Tumesoma pia vijana kwenye fani mbali mbali, tupe kazi tafadhali mlio juu, yani weka darubini kali, pima mitaani vijana taabani, wala tu majani wataka tuishi vipi nye wachache wenye tamaa.
Red, white, black and green. I'm a salary when the flag raise up.
Raise up.
I'm so loyal to my nation like this.
Like this.
Na tukai na undugu wa mani uhuru.
Red, white, black and green.
I'm a salary when the flag raise up.
Raise up.
I'm so loyal to my nation like this.
Like this.
Na tukai na undugu wa mani uhuru.
Red, white, black and green.
Cheki holiday imefika celebration juu ya occasion fever. Kuna familia wanamia mfukoni, kuna wengine wanakula wakisaza, kuna wengine mabandani shwapa senda, wana keshe juu ya njaa na maradhi ya kuogofya. Huku tension inapanda nyumba landlord kafunga, kisha after every 5 years kuingia kwenye foleni asubuhi hadi jioni kumchagua aliye bora uongozini. Sielewi mbona ubinafsi masikini ukabila unazidi kwenda juu. Je, wa Kenya mpo?
I'm a salary when the flag raise up.
Raise up.
I'm so loyal to my nation like this.
Like this.
Na tukai na undugu wa mani uhuru.
Red, white, black and green.
I'm a salary when the flag raise up.
Raise up.
I'm so loyal to my nation like this.
Like this.
Na tukai na undugu wa mani uhuru.
Red, white, black and green.
Cheza kachafu Mkenya lisi minda kuanika, cheza kasafu Mkenya lisi minda kusifia. Mkenya figa ndiyo mina represent. Salute back kangome na kushika. Excuse me ka bado jaridhika. Show enough love for the country, put me on the road show. Show me love on the floor Mkenya lisi oh. Mkenya lisi oh.
I'm a salary when the flag raise up.
Raise up.
I'm so loyal to my nation like this.
Like this.
Na tukai na undugu wa mani uhuru.
Red, white, black and green. Me in Kenya.
I'm a salary when the flag raise up.
Raise up.
I'm so loyal to my nation like this.
Like this.
Na tukai na undugu wa mani uhuru.
Red, white, black and green.